Radio Pulpit, 657 AM.
Manje ke asithole imotivation sinaye elayinini uBut Elijah Skhosana. Hey mfundisi wami sawubona.
Kunjani sisifashe?
Ngiyaphila wena unjani?
No ngiyaphila sisi wami.
Yo.
Ngiyaphila ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu sasigcinile.
Amen.
Ngiyaphila. Bese sithi nakuwe happy birthday uNkulunkulu akwandisele, uNkulunkulu akukhusele. Nkulunkulu akugcina kubusise kuwo konke okufisa ukukwenza. And then ke sibingeleleke nabalaleli bala ekhaya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha.
Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga ukuthi nakulolu suku uphinde usijoine. Uyazi nje bengilalele i-motivation yakho last week ngathi ayi siyawadinga ngempela amazwi afana nalawa azosi-encourage ngoba singabantu uyabona nje namuhla kukanje kusasa kukanje. So uma ungawatholi amazwi azoku-encourage uzogcina nje usuphelelwe ithemba uwumuntu lo othi hayi ngiyaphila nje ngoba ngizothini uyayibona. So siyawadinga amazwi afana nalawa. Namuhla ke usi-encourage ngamaphi amazwi?
Namhlanje uNkulunkulu uthi uma umoya wemibuso ovukela mawungayishiyi indawo yakho. Ithi ngiyiphinde futhi sisibahle ngoba izwakala inamandla ke. Uma umoya wemibuso ikuvukela mawungayishiyi indawo yakho. Uyazi bena sisibahle singabantwana bakaNkulunkulu sisempini hayi empini yenyama kodwa sisempini kamoya. So nasesi-attack-o si-attack-o spiritually and sometimes sinokubona izinto sezilana singaziboni sesisekude bese siyawa sisibahle and then nasesiwa bese siyamgxeka uNkulunkulu sithi lo nkulunkulu bekakuphi sonke lesikhathi. If uNkulunkulu bekakhona kube angiwanga, kube akwenzakalanga lokhu, kanti uNkulunkulu uthi lokhu ngikuvumele. Khumbula kuJoba uNkulunkulu wathi isimo sikaJoba, uyakhumbula ukuthi uSathane wafika kuNkulunkulu and then nakafika kuNkulunkulu just to cut short, uthe nakafika kuNkulunkulu emcela uJoba, uNkulunkulu wamnika i-permission ukuthi aye kuJobe. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJobe, lalela wena Jobe, mawungawuthinti umphefumulo wakhe. So azange akhulume noJobe uNkulunkulu. Kungani uNkulunkulu ungakhulumi noJobe na? Ngoba ngiyamethemba uJobe, uyindodana yami, uyinceku yami elungile, kodwa wena Sathana ngikuthembe. So ngithi namhlanje-ke uma imimoya yemibuso ikuvukela, mawungayishiyi indawo yakho ngoba uNkulunkulu ukuthembile. It's not about you, it's about God. Njengoba lezi nto zikushaya, kukhona okukhulu okuzayo, akusingawe ngenxa yalento uNkulunkulu ayibekile kuwe. Kumele undlule kule simo, ngoba nawe ungadluli kule simo angeke ukwazi ukufinyelela kule nto kumele ufinyelele kuyo. So uNkulunkulu umele akwazi ukukuvivinya, uNkulunkulu umele akwazi ukukuphula, uNkulunkulu umele akwazi ukukuyehlisa kuze yena akwazi ukuphakama. Kusasa uzokwazi ukubatshela nabantu uthi longa uNkulunkulu ngoba wangidlulisa kule simo. So namhlanje mpaka baba ngithi uma umoya wami busikuvukela, ungayishiyi indawo yakho, uthi uNkulunkulu, but those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. So uma uhleli kuJehova sisibahle, uNkulunkulu yakunika amandla futhi uyogijima futhi ungakhathali. Ngiyakhumbula umfundisi wami ngisesengane kule yunivesithi bengikuyo okuthiwa ijele uThami Apane, wayethi kimi uyazini nceku, kungani uNkulunkulu esifanisa nama-eagles? Uthi ithi le nceku nayikhuluma uyazi ukuthi ukhozi lindizala phezulu and uma selifika libheka phansi zonke leyinkinga izibona ziyincane. So nawe na ufaniswa nokhozi, nasewuphezulu uzothi nawe uzibheka leyinkinga uhleli kuNkulunkulu uyobona kuyinkinga eyincane, bese uyahleka uthi cha, kahle kahle ngathi kungengezwa lana, ngathi bangaphakamisa izinga kuza lo Nkulunkulu akwazi ukubonakala. Injalo sisibahle, injalo, injalo sisibahle. Lini bese lithi lithi izwi likaNkulunkulu, and not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So noma kungenzeka noma yini la emhlabeni, so wena mawungavumi ukuthi lo mhlaba ukwenze walelizwe, ngoba wena kusiwalo lelizwe, uyirenewa kanjani ingqondo yakho na? Imhla izwi likaNkulunkulu.
So
If you still remember, uthi uNkulunkulu idla izwi kaNkulunkulu.
Yes.
And then angithi uyakhumbula uNkulunkulu uthi kuJoshua, don't allow this book of law to depart in your mouth. Meditate on it day and night. Yini into esiyisebenzisayo ukumeditate, yingqondo kaNkulunkulu. Yingqondo uNkulunkulu asinike yona. So uma ingqondo yethu irephwe yizwi kaNkulunkulu, whatever impilo izoyilahlela phezu kwethu, sizokwazi ukuyihendlela ngendlela efanele. Noma singawa siyazi ukuthi siwile, besikulandayo phansi, bese siyavuka sithi Jesu yiNkosi. Uyohlalamile njalo akahlanganiswa nalutho, ngoba yena unguNkulunkulu ungaphezu kwako konke. Yebo. So maungayishiyi indawo yakho.
Maungayishiyi
indawo yakho. It doesn't mean ukuthi uma sohamba noJesu, uSathane sekalahlekelwe yi-address yakho. Yima ke lapho ke impi iqala khona. Ngoba khumbula ukuthi wawuhamba emhlabeni uzenza izinto zakho ngendlela abozenza ngayo, izinto bezingamthokozisi uNkulunkulu. USathane nganendaba nawe. So now usoqalile manje wathola uPaul asezulwini. Na uthola uPaul lasezulwini uNkulunkulu uSathane sekabona a secret agent. So uqala uvula amehlo uSathane ubhekana nawe ngqo ukuthi lona ngiyamazi waya disguise amaze akuyi secret agent kahle kahle lomuntu lona uzenza ngathwela ngapha ngiyamazi ukuthi ndiwami ngiyamfuna lo muntu ngimfuna la ngoba wayengisebenzela uzokushaya. Kodwa uma kushaya mele uwazi ukuthi ungaphansi kwey'nyawo zakho, wabekwa ngaphansi kwey'nyawo zakho, lo muntu wahluleka ulwa impi azi kahle ukuthi le mpi angeke ayiwine. So wena hlala ezwini, uhlale kuNkulunkulu, uhlale kuNkulunkulu ma ungasuki kuye. Those wait upon him uyabanika amandla amahle. Noma sowubuthakathaka sisibahle, uNkulunkulu uyakunika amandla. And uNkulunkulu ikhwepha uyayiphakamisa. uNkulunkulu akadlali ngento engadlalwa uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu athi lo ungowami, ngewami kamampela, kunamuntu ozomelana nawe. Angithi sisibahle, uma kwenzeka abantu bese bahlekisa ngawo yena, bese lithi izwi likaNkulunkulu, udeka itafula phambi
kwakhe.
Ngaleso sikhathi uNkulunkulu sekaseva, uyazibiza izitha zakho bese zihlala laphambi kwakho zidle nawe. Ngoba wena umntwana kaNkulunkulu, wena uzovela uphakamisa uthi Jesu yiNkosi. Bona bayalimala ngaleso sikhathi ukuthi bese sithi siqedile ngalo muntu, kanti kwenzakalani ngalo muntu? Kulana kuthina zungu ezovela khona ethi ufika kuseni sebathi baqedile ngawe.
Yebo.
Akuningi amandla amasha. Kuma ngensimbi edle ezinye insimbi. Thina siyamazi sisibahle. Almost 17 years, 16 years, I mean, ejele. Ahamba nathi. Babona abantu balimala, abantu babulawa, abanye abasakwazi nokuhamba, bakhishwa amehlo. Kodwa thina uNkulunkulu aloku asikhusele, siloku sisurvive, siloku sindlula, siphila ngoba siphethe yena. Yena uyisihlangu sethu, isiphethelo sethu. Azange sisize silale naseyibhedlela. Siyababona bayagula, baphume, bahambe, bayolala ey'bhedlela. Kodwa uNkulunkulu emuhle phezu kwey'mpilo zethu, seze saphuma simazi yena. Uyasisebenzisa namhlanje. Siyabonga sisibahle ithuba.
Sibonga uJehova, sibonga uJehova. Thank you so much, but Elijah. Ngiyacabanga ukuthi naloyo njengoba bengisasho phambilini ukuthi uyazi nje akasena hope, uyitshela ukuthi impilo iphelile ngalamazwi owakhulumayo kule ntambama. Uzophakama, uzowakuka amasokisi athi hayi ngiphokophela phambili ngoba ngiyazi ukuthi uJehova unguJehova ongahlulwa yilutho. Uma nje ngingakuletha konke kuyena, yebo, akukho nje impossible kithina emehlweni ethu nangey'ngqondo zethu. Kunezinto esiyibona sibona ngathi zi-impossible. Akubuke nje uJehova athi hayi, hayi, mina nginguJehova. I am who I am. Angihlulwa ilotho. But Elijah, thank you so much. May God bless you. Uput Elijah wamthola kuphi? Mhlambe nje balalele bathi hayi siyamfuna ukuthi nathi azosimotivator. Utholakala kuphi?
Yeah, in number is 063 468 7261.
Ngicela waphinde.
063 468 7261.
Thank
alternatively, any in number is 072 074-674-6601.
Thank you. Okay, siyahlangana futhi nasevikini elizayo ngithi.
Siyahlangana nasevikini elizayo.
Ukhali Mambo uthi amen ku motivation.
Amen. Siyabonga.
Hallelujah. Sihlangana next week ngaso futhi lesisikhathi. God bless you.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/Radio Pulpit. Did you know you can order your favorite Radio Pulpit programs on CD so that you can listen to them whenever you like? Contact our friendly client services department now to place your order. You will find them on 012-334-1200, 657 AM, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.